It's a conscious sounds promotion.
It's a press irie.
And this is Cactus Agony, representing conscious sounds. Yeah, Robin Studios.
I'm a ghetto girl. Sana aya mafuta ya chilamo sini siwa ine kapa pena ni mashamo mtu aliyese patala funi kakujamo ikakosa na iwe ni kukosa tamangi sabala mailo saka enza losa manza kukupenza chuma basa kila vizima mtu wango kakona mailo sakona chala.
I'm a ghetto girl.
Download and share.